maamulka degmada kiyegiyo ama amniga haddii la ero boqolkiiba boqol iyo konton waa ilaa xawaalay arbaciin boqolkii isku wareeg oo mana afartana boqolkiiba boqol oo amniga ediyada failiyoode inaynaisu dagaalami unuu kusugun mayn jarta ahaan mayl soddoban shan kilomitr injarta degmada kiyegi oo galbeedka dig xaqiiqatan markii amiinku maleysiya galan walku war hali hiraabtina wal galay toosa ciidamada dowladan horseedeen waana burburyeele eriyeen baabuur ha ku qabsadeen tumuhii ilagna ha ku dileen markaan al-shabaab saasa ka jabtay
waa taa marka ciidamada deegaanka jooga oo yarbay weerarka u dhacay ma loo qaadan karaa
ciidamada deegaanka kulan su-aasha
haye ciidamada deegaanka oo yar ayaa weerarkaas u dhacay ma loo qaadan karaa
ciidamada deegaanka horta yariina ama yar ama makaarna ciidamo ah shabaab oo labaatan dhowr baabur wadado ha galaya ka arkay deegaanka ha ka dhumalay sidii isla marka marfil ku waraaleyna ciidanka walka gurmadi ciidamada dowladda ku horseetay dagaal qarara ku dhihi meelo damashe dhaawac badana ku dhihi ala kulli xaalin al-shabaab ay jabtay kinshagohay oo tum ililaan ku dilay baabuurnaha ku qabanay iyo kinshagohay
xaaladda nolosha bal ka jirta tiyeglow hadda waase ka waran
xaaladda degmada tiyeglow degmooyinkeena gobolka bakoola kuma dhata oo cunan qabatay saaran hase ahaatee waa xadi iyo zaa-id ee oo aanas oo ku zaa-id ee mahayna baabuurun toos maxaan galayaan laakiin wallay ha galay haddii ilaahay raalla ka dhakin magaalada deen nooliin inkastoo irbaahnin tasiilaadkii iyo mucaawanadii dowladda federaalka iyo hay-adaha samafalka dhammaantii oon haysan haddana faloo hayna haddii ilaahay raalla ka dhakin rajilay noo ka jar
baabuurta raashinka sida ee xamuulka ah degmada ma soo geli karaan hadda
may mahagalaan may ma jiraha mayn fadhiyaana al-shabaab rooga meel shagle la raayo iyo dolan doolo meel baabuurta xamara hugolaasi baydhowa hugolaasi meel boqol iyo labaatan kilomitr ah yaan fadhiyaan baabuur xamarku kooy baydhowo kooy kijiilow mahagalo
haye marka arrintan maxaa saameyna oo ay ku leedahay shacabka ku dhaqan degmadaasi
arrin ma fahmi karto in haddii ganacsatadii sidiliinka talagalay inka ganacsadaana in dadku jar adiiba fahmi karta baabuur toose wax muqdisho kooy mahagalo laakiin sidedba walaankooya
hadda marka dadka degmada ku nool maxay ku nool yihiin oo ay cunaan waxyaabaha aasaasigaase halkee ka helaan
wal kasto asaasi ee degmada tiyeglow qaalay ma ogsin walku haley walaha gala laakiin danyartii dadkii danyarta ayaa eedi eed dabaatan gob
tiyeglow waxay ka mid tahay meelaha caanka ku ah beer falashada ka waran bal beeraha hadda
beeraha sanadkan waa badaralii laakiin mahagoona komudo hadda balaaka rooga dadkee oo beeraleyda ena eed iyo eed aan ka faraxsanyin walaa beerajo haddii kusugu hayaan
haye marka haddii dadka waxyaabaha aasaasiga ay degmada aysan ka heli karin maxay tahay nolosha ay tiyeglow ku haystaan
tiyeglo dadka jigmae dadka hortaba maaha dan yarahayd dadka oo ganacsita cabdi lahayen dadka oo herbaadiya oo xoolasho ka noolahayen markaan dadkaga kala nooc way nooc kastaba sida enyaale dabaaka goba xawe ganacsatadiisa toos ganacsada korta xoolaleydii meel suuqe oo si toosa walan garayan male kii hortaba dan yarta ahay dhibaato weyna haysa kare
waa tahay laakiin gudoomiye arrintan dadka danta yar ee ku nool degmada waa ay saameysay soo maahan maxaa adinka marka idin qorsho ah
una qorshahaana may waaha in gaab alla gaabka jidiskan ka furuma lahaayeena istaraatiiji ahaan iyo barnaamijkan iyi muddo badanna la dagaalanay haddana rajadaana boqolkiiba boqol an unoojiiteydan kan hiiraan kan boqool kan bay kan camar isku fudno it rajadaana ninka ta dhabaatada oona qabatay ka degmada saaran kubad
marka ma ciidamada dowladda oo keliya adinkoo ah ayaa furay wadooyinkaasi aad ii sheegtay inay xiran yihiin, mise ciidamada amison baa gacan idin ka siinaya?
saas daraadii haddana ciidamada amison rogan taakule i walba la ku halay joogitaanka oo degmada rogamba ed faa-iidan leh, sababtoo ah kuwan oo nabaddiidka markii etoobiya fadhiida la arabmaho ku shalku hayan taasa dangnayn odowkaana odowshay odowka odowshay oo somalinka jara oo baa la arda hamba oo raaxadooda la reeg maanaa etoobida anuu ku obsadaayana maanaa joogitaanka etoobi taasaa dangnka eta degmada tegi.
Haye, marka ciidamada Ethiopia ee amison hadda degmada ma ku sugan yihiin?
Ha.
Haye, maxaad marka meesha u fadhiisan? Sooma ahan inaad wadooyinka dadka shacabka u furtaan?
Waaliin mana marka sabaliida lahaayeen, laakiin ilaa hadda ka hor miiska deyn aan furaan miiska deyn hadda ka hor, laakiin hadda qorshe joog ka jira degmooyinka gobolka Bakool la isku furay, Hiiraan la furo, Bayi oo Bakool la isku furo, bay banaadir la isku furo, maanaa cabdo qorsheed yoo ka jira in holgale iyo ka jiraan haddii ilaahay er
dowladda federa
natiijadii la araga doon.
Maxaa dowladda ugu baaqaysaa marka?
Dowladda way ugu baaqaysaa shacabkan degmada Keeru Kornool waa shacab keedi, waa in dhibaato kastoo haysato in garab istaagdo yalla fadee dowladda federaalka ee Soomaaliya, dan kastoo ba raasi malaha, maanaa daawo malaha. Markaas intaas oo dadka maatada in gargaarto la fadeey dowladdu waqtiga xasaasiga in garab istaagdo la fadeey, saasa ku codsadaan in haddana garab sugan